Yo, Tron.
Hey. You know what I'm on. Baluza, Tron.
Ay, Chilo Chil. Tron, Sengong. Ay. I ain't never go bandande.
Zuna Tron tupo Chicago. Whisboy bila kore on my door. Atujamaliza like toko. Bravo. Zuna Tron tupo Chicago. Whisboy bila kore on my door. Atujamaliza like toko.
Unajifanya upo kime kumbe na kuhuma. Wanamani sisi chuki hatuna. Ujuma, sukuma. Mpena talifa na ikutuma. Toto zangu chino kidi kulipanda chuma. Kuwa mnabisha mbona mnanuna. Mnagunja ujuma.
Takwaje na kituwa shangrai chuna.
Chino wanama.
Naenda kubanda ndege.
Chino wana man boshi, wana man boy, wana man papi, wana man. Hadogo nobo, what's up?
Hey, yo, Tron.